Jadi kalau cuma orang yang senaga view, efan orang mau naik saat view itu antara orang jaga sulit jutan. Wan gua kau mila mana sih hobi sen? Angkola des sudah betok kotif, mudah toko. Berkum lama dama. Wan dia tanah jenar teh, benih tinak toko sanit tim. Ansur ala kait mudi ada. Wan dia fufu nih sanit tim. Oduri tanah sanit tim, kaisa toko nama orang tim. Wan dia fufu nih sanit tim na.
Ministrin barnota Ethiopia hojjettoonni koo bobbaa hojii irra turan lama naannoo Afaar keessatti na jala ajjeefaman jechuun beeksise. Kalammiiwwan gosa isaatti heddummaatan aanaa gadamaayitu kan naannoo Afaar keessatti jechaan sun raawwatamuu isaa dura gaafa wixataa lammiiwwan Somaalota isaa hedduun isaanii humnoota addaa Afaariin ajjeesaman jechuudhaan miseensonni mana maree ogaazummaa gosichaaf maanguddoonni biyyaa VOA'tti himanii jiru. Raayyaan ittisa biyyaa aanaa gadamaayitu magaala garba isetti seenanii tarkaanfii fudhataa jiru jedhan. Gabaasa Addis Chekkol jaallannetu dhiyeessa.
Ministeera barnootaaf itti gaafatamtu quunnamtii ummataa akka ta'an Adde Haragoo Amaa immoo akka jedhanitti namoonni eenyummaa isaanii hin beekamneen hojjetoota keenya lamaan ajjeefaman jedhan.
Xiyyitti tamattoonni mootota gudaa daddaashoochuu namaan hundi ahuun bawul altaawwaqam. Basaraa layyaalluu noo masalee la supervizhin siraa eedawu noo.
Rasaasaan rukutamanii du'an miidhaa kana eenyu akka geessise ammatti hin beekamne. Gadaamaayitu lafa jedhamtutti hojiif deemanii achituu jiranii ajjeefaman yeroo ajjeefaman mana barumsaa keessa turan jedhan. Namoonni ajjeefaman lamaan kun obbo Mulaatu Tsaggaa'eef obbo Ababaaw Ayyaalne kan jedhaman yoo ta'u reeffi isaanii ministeerri barnootaa Dr. Geetaahuun Makuriyaadhaaf argamanitti gaggeeffamee jira. Namni sadaffaan obbo Damissi Taamree jedhaman waajiruma barnootaa sanarraa madaanii wal'aansa argataa kan jiran ta'uu beekameera. Bulchiisa naannoo Afaarii fi itti gaafatamaa waajira kominikeeshinii kataan obbo Ahmed Kaloyta ajjeechaa hidhattoota seeraan alaan gaggeeffamu isa kana duras akka ture ibsaniiru. Somaalota nagaa kan dhiisa 17 wiixata darbe ajjeefamuu isaanii maanguddoonni Somaalee dubbatanii sababa laga Awaashi guuteen buqqaanii daannaa keessa ka turan dubartoota Afaar 8 daa'imman hidhattoonni eenyummaan isaanii hin beekamneen kun ajjeesuu isaanii dubbataniiru. Obbo Ahmed Kaloyta akka jedhanitti daldala biyya seenuu fi ba'u gufachiisuuf akkasumas jijjiirama argame duubatti deebisuu kanneen yaadan humnooti gurmaantu kana godhaa jedhaniiru. Rakkoo kanaaf furmaata barbaachuuf mootummaan federaalaa fi mootummaan bulchiisa naannoo Somaalee wal ta'uun tarkaanfii fudhataa akka jiran ibsaniiru. Ajjechaa hojjettoota ministeera barnootaa kana booda har'a raayyaan ittisaa gadaamaayituu yookaan magaalaa Garsi-Ilee keessatti tarkaanfii fudhataa akka jiru mana maree ugaazota gosa isaaf miseensa kata'an obbo Asoowee Faaraa VOA'f ibsaniiru. Gocha seeraan alaa kanas ta'ee ka biroo adda baasuuf maanguddoota biyyaa fi dhalattoota biyyaa waliin wal ta'anii hojjechuun tuu danda'amu raayyaan ittisa biyyaa duuchaatti tarkaanfii fudhachuunsaa kun sirrii miti jechuudhaan obbo Oswen dubbachuu isaanii Addis Chekkol gabaasee jira.
Walga'iin ministeroota dhimmaalaa fi ministeroota bishaanii biyyoota sadii jechuun kan Itoophiyaa, Sudaanii fi Masri kalaqqoobsa Itoophiyaatti onkoloolisa 17 bara 2013 jalqabamee jira. Ministeera tumsa hariiroo idil-addunyaa Afrikaa kibbaa fi durataa mana maree hojii raawwachiistuu gamtaa Afrikaa irraa akka lakkoofsa Itoophiyaatti onkoloolisa 11 xalayaa barreessameen gaaffii dhiyaate irratti hundaa'uudhaan walga'ichi waa'ee hidha laga Abbayyaa jalqabamee jirame. Kanarraa ka'uudhaan ka jalqabame mariin ministeroota dhimmaalaa fi ministeroota bishaanii Itoophiyaa, Sudaanii fi Masrii kun kaleessa guyyaa sa'a 10 irraa jalqabee virchuwaal yookaan karaa teknoolojii intarneetii kan gaggeessamaa jiru ta'uun beekamee jira. Taanzaaniyaa keessatti dimokiraasii fi mirgi dhala namoomaa mancaasamee jira jedhamuudhaan yeroo mormiin hedduun dhagahamaa jirutti har'a uummanni biyyattii pirezidaanti Joon Magufuulii deebisee filachuuf dhiisuu murteessuuf jecha bakkawwan hedduutti hiriira sagalee kennaa jira. Pirezidaanti Magufuuliin yeroo marsaa lammataa waggaa 5 dorgomaa jiran kanatti kanneen isaan mormuudhaan dorgoman kan ajjeechaa bara 2017 irratti yaalamerraa lubbuun hafan kaadhimamaan mormitootaa tunduu liisuu dabalate namoota 14 jedhamee jira. Pirezidaanti Magufuuliin yeroo marsaa lammataa waggaa 5 dorgomaa jiran kanatti mootummaan Magufuulii doorsisa firaarsaan maddeen oduu walabaa ukkaamsee jira jechuudhaan balaaleffatu gurmuulee mirga dhala namaa. Kana malees interneetiin biyyattii keessaa hanga dhabamuutti dadhabsiifamuutu gabaasamee jira. Filannoo pirezidaantummaadhaa haala barcumawwan paarlaamaa biyyattii 264 dorgommiin kan gaggeessamaa jiru ta'uun beekamee jira. Kachama chama mapunduzi jeramu partin presidenti cha ega biyettin barat ibakura sagalif jatami toko koloni britain jala abate jalkabe aga mat akumataita kabate tijira. Presidentin Kenya Uhuru Kenyatta partile siyasaf sabota biyetti walitti fidaka jerame gabasa dat engadda ifagoda nijiru. Korannon Building Bridges Initiative jeramu kun rakko siyasa dinagde fawasumma Kenyan kabdu furmata ta jerama. Galmuda witna Nairobi ragabasi.
Korannon Building Bridges Initiative jeramu Kenyatta rakko biyettin kabdu furun charrae gere biyetti fo yesuf wanko paeda jeru Kenyattan. Korannon kun presidenti cherga partile mormitu wali nujjecho foli galanin duba kajal kabiyoto. Amajibara kumala mavdidama gare wankana gage sunde sani koranni chukura tamature kalesa garen kun buwa koranno kana sabafeta ese jira. Gabaje BBI jichanka makambayev gabasni kun dimisa ejo rakko Kenyan gam siyasa hawasuma fi negden kabdu fi falakauda. Presidenti biyetti uru Kenyatta nuti angawanni siyasa biyetti rakko Kenyan kesi jirtu kanafi kaum sada ajichun dubatani jiru.
I will also admit today that I've also been part and parcel of that negative politics. Yeah. I'm not saying this because I'm pointing fingers at anybody. I am just saying we have all been part of this.
Kaziru Kenyatta. Anis daba siyasa warraga gisaturu kisato kutawuko luga abawun feda. Kanafi ya rokana, yorra kobi yikenye kabduhimu na makani tikuba kabu hiyamiti. Wana nije chajiru, nuti martino rakko harra mullate kanaf sababada. Wanformata rakko kanamo wali maria neembeknu. Kagisabi ya jemu wakatana kufada, bani kandubannu. Kanafu, martikenye siyasa le milebi yeti hundar machisu kagisu dandaw babalisu kamna. Rakko siyasa kakinkaninu ya tukanafurre la milembi ya timarti kita kanitirmatan dirri siyasa hunda amatu la bachurat hoja chukam na haja chundubatu. Gabasa gali Amerikaf, Galmudait, Nairobi.
Motuman Kenya sababa COVID-19 mandibi ya tigara miliona la mata hukojit abusa beksise. Gabasa biro statistiksi Kenya rabaya kagarsi suti la miwa miliona tokov kumat ibbator batantu ujisani saati gutu ojitani rabaye. Jarman fayya dunya ka tokumma modumota guyyota torban dabran la kofsina mota virusi COVID-19 kabamani gutumma dunya rat miliona la maf kuma ibbasadde tow beksisejira akka jarmichi dilla dunya kun jerutti la kofsicha haraka torban tokko kana kesa kanen kuma furtama tantudwe biyota dunya kesa biyonna europa torbanen la man dabranif la kofsolana ka kabatani jiran tow kadubata jarmichi fayya dunya kannen virusi chan harawa kabaman miliona tokkof kuma ibbasadi yotan kaduri wajji wandra kabame nalalamu ibbarar ka soddomi sadin dabale jira gawasan kun akagarsi sutti biyota america mediterranean baha afrika ke sattis la kofsina mota virusi chan kabamani dabale jira
viva fano romo nai sat viva 24 raja sujirtan wandi otano jener de binete nakto kesanit
Wurili dia gam gaman ko da sai waran itiba fatai tan bulcha jur harra wala da ba hane am yayi wali gale wali mallattes quranan le walida wal radabu ta tulle wal nabigan ne duhde gije sunin akdan sa khay sa quratani tan wanju fal dararsu malani jero geyote tan khay sa warre motum magam la mani karkaru le ne ko khay sa kabachu mane akabak butun to kuma motum mota dame libia stephanie williams yettati jari la manu yamman am majal gaba wara wal radabu fali gale warani jari bi yala ti amma de wali na da ba ille ne jisa di khay sa biya ba Tatulle waran polisi agdikka tokkotte la feegu facitur. Kum warani ayyi walir radam nije danini gejjibitu yura Tripoli khayetin Benghazi dake. Turak jech Stefanetti warak malina gammachi isaati. Libyan egi presidenti isaani Muhammad Gaddafi motumma sa rajistani sallega jesani tindubatti bigitu waran kesi sente. Libyan gam lama batette bulchabaan namu gam gaman bulchabaye. Motumman tokko Tripoli jira motumman kanammo Benghazi ture ammu ayyi wali galanjidan. Filano presidentum magini tadiyo tana ammale president Alpha Conde tumwachu jirfakkata kammanta mullatutti. Akurima motumma sajadette nam milioni lamati fiqum dibba afurij ala tabayeti nisfilati. Parti murmitu khaysanam durgamammo nam milioni toko tifqum dibbijaj ala filati. Alpha Conde kan khudani asit bijibulchu jiraf.
Lammi wan hirira kambane orkun mirgayada ufi walabata ani ibsu ufi walittikabamu. Chapsud aja chun Amnesty International kek ejra. Talatota amararat halela e nyummarat tundae gaggefamu balale fachun. Irira wa mameture. Motummat orkusa hordofunture gare mirgat alana mafalmu barre famakambas. Bulchisina anu amaragaru. Sodana genya kabatama ajiruf hiririkun orkamejad. Gabasakan astermis ganautu bardarira erge tujubet des.
Abi mirgana maffalmu Amnesty International onkolorisa digdami torba barakuma lamaf digdama gabasa basen angawun Ethiopia ajjecha gosarratunda e mormuf hirira mormi waamame ugure jedejra. Partin mormitu sochin biyolesa amara batile darban kesa gosa amara kannentaan hedduna jefaman kajeduttaan suran hirira mormi waame. Angawunni parti kanas onkolorisa digdami torba finfinne kesat kan argamu waajjira saani akkan seenne. Gara hiriira mormiin kun itti gaggeeffamu naannoo amaaraa garaa garaattillee akka hin imal dhorkaman jedha Amnestiin. Dubbiimaan mootummaa naannoo amaaraa obbo Gizaachoo Mulunee onkoloolessa 26 kan waaman hiriirri mormii seeraan alaa fi barbaachisaa miti yoo jedhan humnoonni nageenya naannoos akka bobba'an akeekkachiisanii hiriirri sun yoo itti fufe hookkarri ka'u mala jedhan. Naannoo Beenishaangul Oromiyaa naannoo uummattoota kibbaa dabalatee kutaalee biyyattii garaa garaa keessatti dhalattoota amaaraa irratti ajjechaan raawwatamaa dhufe dabalaa deemee jedha Amnestiin. Lubbuu namaa badeef haqa barbaachuuf hiriira mormii geggeessuuf garuu uummati mirga qabaachuu qabaa jedha. Angawoonni hiriira mormii bittimsuu yookaan mala kabiroon gufachiisuu tun ta'an hiriirawwan mormeennaa geggeeffaman haala mijeessuu fi qabaa jechuudhaan Amnestii Internaashinaalitti daayireektarra Afrikaa bahaaf kibbaa Deeproosee Mucheenaa beeksisaniiru. Mootummaan Itoophiyaa akka jedhetti gareeleen hidhatan lammiiwwan amaaraa Beenishaangul keessa jiraatan irratti fuulleeffachuudhaan baatii fulbaanaa keessa yoo xiqqaate namoota 45 ajjeesaniiru. Onkoloolessa keessa immoo namoonni 31 naannoo uummattoota kibbaa keessatti haleellaa akkasiin du'aniiru jedhe. Angawoonnis ajjechaawwan raawwataman gadi fageenyaaf sirriitti loogii malee qorachuudhaan kanneen itti gaafataman murtiitti dhiyeessuu qofaa otoo hin taane hiriirawwan mormii karaa nagaa mala geggeessuun danda'amuuf haala mijeessuu qabaa jedhu Mucheenaan. Oromiyaa keessaa weellisaa beekamaa lammii Oromoo Hacaaluu Hundeessaa erga ajjeefamee booda hookkara ka'e itti aansuudhaan baatii waxabajjii keessa yoo xiqqaate namoonni 160 gosoota adda addaaf amantii irraa du'u poolisiin beeksiseera. Erga baatii hagayyaa qabee humnoonni naga eegumsaa Itoophiyaa hoogganoota garee mormituu hidhaa keessa jiran Jawaar Mahammadiif Baqqalaa Garbaa akka gadhiifaman waamicha ka dhiyeessan hiriirtota nagaa bittimsuuf humna hammaa ba'aa gargaaramuudhaan Oromiyaa gama dhiyaa Harargeef godinaalee Baalee keessaa yoo xiqqaate namoota 20 ajjeesaniiru jedha gabaasii Amnestii kun. Namoonni yaada isaanii walaba ta'anii ibsachuuf karaa nagaa mirga hiriira geggeessuuf wal ga'uu qabu. Yaada isaanii ibsachuu qofaaf ajjeefamuu, miidhamuu yookaan hidhamuun qaban. Innumaayyuu mirga isaanii karaa nagaa wal ga'uutti gargaaramuuf eegumsa aangawootaatti hirkachuu danda'uu qabu jechuudhaan Amnestii Internaashinaalitti daayireektarra Afrikaa bahaaf kibbaa Deeproosee Mucheenaa beeksisaniiru. Mootummaan naannoo amaaraa gama isaan deebii kenneen hiriirri sun ittifamuun nageenya lammiiwwaniif biyyaa eegsisuu waliin kan wal qabate ta'uu ibse. Daayireektarri waajjira dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo sanaa obbo Gizaachoo Mulunee akka jedhanitti hiriirri kun kan dhorkameef yaaddoo nageenyaa qabatamaa jiruuf jecha Amnestii Internaashinaal irraa amantaa akka hin qabaatin illee obbo Gizaachoon raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii abin diddaadhaan hiriira sana waan hin geggeessineef galateeffataniiru jechuun Asteer Misgaanaa Baahir Daar irraa gabaasteetti.
Yuunivarsiitiin Amboo siidaa yaadannoo weellisaa Hacaaluu Hundeessaa kan mooraa yuunivarsiitii maqaa Hacaaluu moggaasame fuula duratti ijaarsisee ture xumuree dilbata darbe kana uummataaf ifa godheera. Siidaan Hacaaluu laphee uummataa keessa jira jedheen amana. Wanti lafa irratti maqaa isaaf goonu hundumtu maqaa isaa hin madaalu. Hojiin isaa dhalootatti akka darbuuf siidaa yaadannoo kun ijaarame jedhan pirezidaantii yuunivarsiitii Amboo Dr. Taaddasa Qana'a. Obboleessi weellisaa Hacaaluu Hundeessaa Habtaamuun Hacaaluun haqa uummata Oromoo dubbachuu isaan waan ajjeefameef haqni isaa akka bahuun barbaadaa jedheera. Naakoor Malkaa kan qindeesse qaba.
Pireezidaantiin Yuunivarsiitii Amboo Dr. Taaddasa Qana'a siidaan yaadannoo weellisaa Hacaaluu Hundeessaa Yuunivarsiitii Amboo kaampaasii Artist Hacaaluu Hundeessaa fuulduratti ijaarame ibsuutiin jalqabu.
Hacaaluun saba keenyaaf maal akka dhufe nama hundatu beeka. Maal akka hojjete maal akka ta'ee darbe hunda keenyas beeka waan ta'eef hojii isaa kana yaadachuudhaaf siidaan kun bakka isaa kaampaasiin sunis mataa isaatiin akka moggaafamuuf kan ta'eef hojiin inni haga lubbuu ofii kennutti saba isaatiif kennee darbe wanti nuti lafa kanarratti goonu maqaa isaatiin goonu hundumtuu hojii isaa madaala jechuuf itoo hin ta'in hojiin isaa sun immoo dhalootatti darbuu waan qabuuf dhaloonni illee irraa darbu barachuu waan qabuuf kanaaf kenneeti waan kana yaadne kan kaampaasiif maqaa isaatiin moggaafnes kan ሲዳ ከነሞ ያደነው ሳቢስ በከተናዳል ሜስ ሲዳ ነጃል ወጥቷል ኦሮሞ ወንደሂሳ ወንሳዴ ሲዳ ሲዳ ነው ያደነው ዋንሰናከት ያደነው ማለት ሲዳ ሳለቴው ማዳቤ ሰለጀ ለጀ ነባና
ይሮም ማሚት ከነኒ ስንት ፍቅደት ሲዳ ከነ ኢጃሩኒ ስለነ ኤባ ሲዳ ከነ ረቲ ማልፋ ቱቱሬሚ
አይጋ አጃሉን በሌላ ጉያት ባብደማ ከኤራ ሲዳ ሰና ያሉ ከንጀል ካልነ ድንባውጋ ከተዝጋሪ ስትሩይ ሰንንድቱ በተዚህ ስትበ ከተዚህ ሳባኔ ዋን ማከና ያዱ ወከ የከጀት ከነኒ ከና ይሮ ያለማወይ ስትና ግደም ላኩ ማከና ዱያ ጋፋጉያ ከተክ ማፈረት ድብነ ዋንቲ ኮኒ ዱሴ አዋ ንዴቴ ጅራንተ እዚ በጀቹ እንደንደኙ ዋንቲ ትጎነ አዋ ማቲ ዋምነ ያሽሽነ ለማንጅሩ ወፈደት ፍራኔ ድረሰና ማቲንሳ ሀዲሳ ባዛ ተወላ ነው ቦላን አጎነ ጆንጎ እስኔ ያንደለ ገደፍቱ ከነማቱ ትሬያ
ፈርደረታኤ ፈርድሙ ሚለሳ ወልቀቤ ጅራ አጫሉ ሚለሳ ሰተኮ ያበታ ጅራ ሚሊሳን ይተኮሞ ኤርገ ኮራረ ታይቦደ በከሚሊ ታውታ ኤት ከንጅሩ ኤቦ አርከቲ ቀበቴ ጅራ አርከስ ተኮኒሞ ማይክሮፎኒ ሰገሌቲን ባሰኒውካን ሰገሌ ጉድስቱ አርከሳቲ ቀበቴ ከንጅሩ ሜ ማሊፊካም ፍለተሜ ሃሊ እቲን ሲዳንኩን ኢጃረሜ ተሪሴና ወጅኒ ወልቀበቱ ሲውቀባቲ
አጫሉ ይሬኛ ዳዴዘት ሰግሚቴኛ አጫሉ ዋናፍሪኒ ያደተይ ያደ ዋነከና ሊፊዮት ጀንደረት ሰርግሲሱ ያለላን ትሪት የለናነ የዳሬው ጅራት ፖሊስ ማለኒ ቶኮፋል ቀበረት ቀብሶ ቄዞ ኖሮሞ ጉጫቱ ለቄሰቱ መጋላ ቦት ቦታማት ለቄሰት ከናን ቀበሜ መነሂዳ ቱሬሮ ሌራታ ቶ ይሬኛ መነሂዳ ገነርግሲሱ ትጅራ ጆሉ ማሳቲ ቀበሜ መነሂዳት ደደለማቱ ሰባብ ጅዴስ ከነጠይ ይሬኛ ከነገነርግሲሱ ጅራ ከምብላ ያደን ኮንሰርት ይልኩመቲ ተናለት ያጃሉ ዋነጀት እዚህ ያኔ ሆነን በርባክሱ ነማንደት ዴታ ካምብራ የማስተር ፕላኔ ወልቀበቴ ስለባላል ገሎ ፕሮጀክቱ ስንኔ ላሊ ጉዳ ካንዴኝ ያቀው ከነዲኒ አሰብራንገይ ስንኔ ትልበደዋ ተንተይ ፋሩ ካፕሶ ሰባቶሬ ከናስ ቶኮካና ካምብራ ኮንሰርት ያደዋት ኮንሰርቲን ያደዋ ከቴሰ ሴና በየገና ዴሰት እኝት ማል ወለ ሰጀዱ ለምን ሰነብ ይያከና አለባላ ስለተይ ዜና ጥጋ አመንበይ ዳማይ ሰጀዱ ተይነቱ ዜና ዘና አብይ ኮንሰርት ቲም ቢፋት ቲም አጋላ ስለተይ ለሰጥ ሰልተይ አጋ አልተለማውሊ የሰኒ ኮንሰርት ይበረዳ ካንቲ ኮፔሰኒና ሶ ኦጂ ጉርጉዶ ከነገሳ ካንቱ ስራሳ ሸጉባ አደውቀንጀሉ አዋሳል ፒኤስኒ ማሪታይ ከነን ባይ እንጃለተ ፒኤስአ ፉደኔ ከኮንሰርት አድዋሳና አካ ሜጀር ስታጁታይ ወልካኒሞ ጀለተከሪ ሊፍተከር ቢፋማታ እየጀና አላከናኒ ካፍደና
ማቲምቤ ፍትሩኒ ሲዳንኩን አላከናኑ ጀተሙሳ
እጋ ኮንዘንጀለ አዋሳ ማሪት
ይሮላለም ዋይ ሲዳ ሚደጋዳ ነሞኔ ዱንሌ ሶዳ ሳንዳውተን ያርጌ እኙ ሲዳ ከን አለ ከን አንበሬቺ ከነጀቲ
ዲቲ ከነጃሬ ቁጣ ጋፍክን ነይ ደጣባን ደበኛ ስራ ያገማ ካለን እየጠሙ ኢሳኒሞ ናሞ ተቦታ ወጀተን ትግነኒ ናሞ ተሰናኒ መካዳን እንደቁ
ገምብራን ዩኒቨርሲቲ አምቦኬ ሰት ሰገንታውን ገራገራ ያደኑ አርቲስት አጫሉ ዳፍ ኦለን አከ ጀልቀበመን ከናንዱረ ኢፍሰሚ ጅራው ሜሳን ማልረጋ ኒሩ ዶክተር
ኢሳንኩኒ ሰማው ጂቲን ጋሉ ከተቱ ካኒ ተገንታኒ በርኖ ተቶላይ ኦኪን ኮላሺቲ አማ ኮሬን ተቆጣበቴ አካታ አዲን ተሳቲ ኦጂማ ተሰራቲ ዶክመንቲ ኖ ኮፔሴ ጅራ ኢሮ ጋባባ ጀሰቲ ዴክሰባኔ ዶኮሚጎን ኢካኒ ፉዳኑ ዳ ማገሬ ወንዴ ስቲኒስ ስትዴና ጀራ እንስ በረከተች ኦጂት ገለናማታዩ
ኦብሊሳን ገፋ ዊልሳ ጫሉ እንዴሳ ሀብታሙ እንዴሳ ዩኒቨርሲቲ ነምቦ ሲዳ ያደነው ጫሉ እንዴሳ ጃርሱ ወልቀበቴ ዋንጀዱ ቀባ
አኔ ዲባንድሩሲ ዶክተር ታደሰ ፕሬዚዳንት ዩኒቨርሲቲ አምቦ ወይን መቃው መከወሩሙት እንደለተ ጉዳን ሻን ቀባ ያል ከና ያደኒ ካናንጋኒ የቢሳን ገለሳን አሮን ገዳ ሰማማሲ ወይ ፖሊስ ኮቴናኒ አዶ ኦብሊስኮ
yeroo hojjetaman kan biraan muka waa daagaggalames jira. Handhuura magaalaa Finfinneetti siidaansaa dibaa warqeetiin hojjetamu ni jiraata jedhamee ture. Isaaf kanneen biroo hojii wal qabatee waan hojjettu yoo qabaatte.
Inni waan afaan hin dubbatanii yoo godhuu waatan seenaa tasaan gaafata. Miti sana miti. An kan na dhukkubaa jiru warra qabamee jiru kana keessa intala qoratanii uummata Oromootiif qulqulleessanii uummata ifa godhan malee siidaa tokko miti kudhan yoo dhaaban agaruu hin galu. Garuu warra waadaa galee kana booda kana godha jedhee yoo jechuu baatu seenaa tasaan gaafata.
Namootni ajjechaa weellisaa Caaluu Hundeessaa wajjin wal qabatanii shakkaman yeroo garaagaraa mana murtiitti dhiyaachaa turuun isaanii ni yaadatama. Adeemsa mana murtii kana akka maatiin itti dhiyaate hordofu ni eeyyamama. Kanaan dura hordofaa turtanii wanti isin hordofaa turtan jira.
Adeemsi mana murtii hoo maal akkoon qabu deengadde deemne irraa amma katabuuf madarbe kana seeraan nu galchanii gadhee baane garuu amma. Warra meeshaa dhukaasaa hin caala akka inni ajjeefamu warra ishee erge yuunivarsiitii adabbii biratti malee ishii kubaashitti hidhamuun bu'aan qabu.
Obboleessaa hangafaa weellisaa Haacaaluu Hundeessaa Habtaamuu Hundeessaa yaada raadiyoo sagalee Ameerikaa qophii afaan Oromoof kenniteef maqaa dhaggeeffattootaaf qophii afaan Oromootiin guddiseensi galateeffadhan. Raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa.
VOA afaan Oromoo naachaa tiraa jaqasuun jirtanii waan dhiyootaan hojjannaa tokko irra deebineetiin isaanitti muuftu jirra. Sirba Amal Maalabaatee kan darsanii kenna.
Thank you.
President Trump angorretti turan wagga furkeset American hariro Africa walin qabata turt jirenya kenya foyesuf nun gargar reje ujiratto na Africa kibba Anita Paul tintalto dafi lamiwan Africa kibba House of Season gabas Johannesburg ra ergit sorades
American president filachu furfojert kutan America kumsera mata ofika bduni guya flanno tindura tabandan da filachu lenum dandajet amma yuna million khurni haddut filate Afrikaat filannoo tana kaan gammachuun eegata. Kaan naasuun firracha qasuu jira. VOA'n ganna furiin duratti nama Afrikaa kibbaa dhibba hedduu waan siyaasa Ameerikaa kan irraa oduu fuute. Gaafas nama mudikaa tokkotti Pireezidaanti Tiraamp deeggara. Barsuunitti namni hedduun waan inni Afrikaan jedhee fi hin kuufine. Katalaa ameen nama Afrikaa kibbaa keessatti daldalaan bula. Tiraamp manna nama Tiraamp waliin dorgoma Joo Baayden deeggaraa jedha. Tiraamp akka kanaan hima.
He wants to make America great again but America needs the rest of the world in order for it to be great.
Inna male America ko fujabe sufeda. Tatulla America na dunya dibi male ko bajirachu jabachu lendan detto. Tanafi Africa reinvestment yo kana mo karkars dikkes kun regisat. Nemi ageto ko wanduri tif jere odu yu jagaso jib. Itu malenge mo fokeng nam hujum natimbul. Ana male barako ba ma feda. Trump mo. Yo yu jet.
Personally I'm still all for Barack Obama, Donald Trump. Personally, no, he's not my favorite.
Brooks Spector, namduri diplomatit amma mogazetessa. Barkum tokof dibbe sagari torbata majal kabe Afrikum kubba khaysi jirat. Akka regisati Afrikaane womejabdu siyasa Amerika jalanam.
It's a kind of mirror image of their own society with a lot of the same prickly bits and wounds but phrased or framed in a different kind of way.
Waan akka daawwiti hawaasuu fi keessatti fulaalan fulaaltee gara ammeennaa fi madaa ofirratti arguu dandeette taatullee akka argitsuniin ofirratti nimtuu jenna. Himaammata guddaan Brooks akka waan jabduutti ilaalu ka karoora carraa guddinna Afrikaati Ameerikaa fi Afrikaa waliin baafatan. Karoorri suniin ganni shaniin duubatti dhumata. Carraa kanaan Afrikaan kibbaa sila gannatti mi doolara biliyoon 8 fi miliyoon 500 qaraaxa malee keessattuu barkum 2018 keessa gabaa Ameerikaatti ergatte. Taatullee namni Afrikaa kibbaa Ameerikaa biyyi guddinaan addunyaa dura jirtu sana akka dhibiitti ilaala. Ezra Kwano nam suuraa kaasaa jiraata.
Donald Trump and his policy on Africa, I actually don't know what his policy on Africa is, but like I actually don't care for what's happening in America at all, to be honest.
Imaammati Donald Trump Afrikaa qabu moo dhugum baay'inaan hin beeku dhugasitti moo shoorisiit Ameerikaan waan feetaate akka feetaa jiraattuuti tunaa jaqiyyaa miti jedha warri pireezidaantummaa Ameerikaa irratti dorgomuu jiru kun waan Afrikaa guddoon dudubban gaaf dorgom kana taatullee wanni Trump hermaan durallee taanaan Twitter ofirratti babarreesse fakkeennaaf jecha qonnaan bultoota adii Afrikaa kibbaa keessa jiranii fi waan dhiyoo tanaa ammoo hujii hidhaa baay'ee irratti inni jedhe bulchoota Afrikaa hedduun gammachiifne Baayden illee dorgommii tan irratti waan Afrikaa guddoo maqaan dhodhoomne. Taatullee himaammatuma Obaamaani baruufi ittiin Afrikaa waliin qabaachaa bahirte deebi'eetiin dubbate. Akkana jechuun ammoo innillee sun deemuu jiru fakkaata. Warri dorgom pireezidaanti Tiraampii fi itti aanaan pireezidaanti Obaamaa ka durii Joo Baayden akkummatii baay'eetiin isaan filatu itti baraararrachuutti jiran. Filannoo Ameerikaa tana eenyutti mo'ataaf achiin dubbatti maanta maan tahanii Afrikaa kibbaa qofaa miti addunyummaanuu gurra qeessitee eegachuu jirti.
Tarratanum nagaa keessa nu bula taabooliitii waldachaa sagantaa afaan Amaaraatti ta'an soraa lafeeti.